tell me you miss me. Hapa nilipo na kumisi. Tell me you love me. Hapa nilipo na kulavu.
Combination.